this is the hands and left hand of yeah.
Last the tier one. Jesus.
Cheer. Vito Bre. Okay.
Iwe ex wanga ine ndati soletu wosabwera kwa ineyo ndi mastoletu sindikufuna zakumbunyo longo soletu kuno siku nkokwe kosunga mastoletu ano ndina peza wina dzina sindichula chifukwa ndikudziwa kwa ine ndisunge chuma kangazi kokongola makalidwe akabwino apa mavuto amadziwa kuti pa mavuto apa ndendele amadziwa kuti si mavuto osadizano sichazotawana pa mavuto achikondi changwangwa chano chokoma pokwera amayi wala mawalino kuti mzachifuna achikondi changwangwa chano chokoma pokwera mumayi wala mawalino kuti mzachifuna achikondi changwangwa chano chokoma pokwera mumayi wala mawalino kuti mzachifuna.
Music.com.